Ishwi Jamaica. Radio Ijwi ry'Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho i Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na 41. Mu karere ka Kisoro ho muri Uganda twumvikana kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora. Ikaze mu kiganiro dusuruke. Abo dusurukanye muri iki gitondo mwabonye ijuru ryaho muherereye magingo ya rita mu mwezi. Namwe turi buze kubana mu masaha ari imbere. Reka ngire nti mwirirwa nyamahoro n'amahaho. Nshuti banywanye ba Radio Ijwi rya Amerika, ni njye Byezo n'icyubahiro ubakirije yombi nk'ibisanzwe, akaba ari nanjye turi busurukane muri gahunda y'uyu munsi. Munsi tugiye kubagezaho indirimbo zigezweho mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'andi ku mugabane wa Afurika. Izo ngoma zinikije nizo mu ndirimbo Mafu, akaba ari indirimbo y'umusore Masalande ugezweho Burundi muri iyi minsi. Ubusanzwe akaba yitwa Armel Chabel Ngendakumana, akaba rero nawe ubimbure gahunda yacu dusubiye uyu munsi. Ndakumana uzwi cyane ku izina rya Masalande kudusurutsa mu ndirimbo ye yise Mafu. Gahunda yadusurukiye rero ikaba ikomereje mu Rwanda, aho twakira umusore uherutse kwitaba Imana, Ivan Burabyo, wamenyekanye cyane ku izina rya Ivan Burava. Niwe rero ukomeje adusurutsa mu ndirimbo ye yasohoye bwa nyuma, akaba yarayise Big Time.
I'm
uwo yari nyakwigendera Ivan Buravan mu ndirimbo ye Big Time. Mana imukomeze mubayo kandi ntiruko ridashira. None reka twambike tunyarukire muri Tanzania aho twakira Diamond Platinum afatanyije na Mbosso mu ndirimbo yabo bise Oka. Reka tubumve. Chuti wa mwanyi tusuruka nye muri iki gitondo ndetse nabari twumve mu masaha ari imbere reka mbibutse ko yari radio ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Sibyo kudukurikira ku maradiyo, mwadukurikira no kuri internet mukoresheje www.radioyacu.com. Kuri Facebook, Instagram ndetse na YouTube mwakoresha Radio Yacu VOA. Mushobora kandi kutwandikira mukoresheje email address radioyacu@voa.gov. Suruke ikabikomeje. None tuve muri Tanzania twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho duha ikaze igihangange mu muziki wa Lumba. Nta wundi rero ni Koffi Olomide maze adusurutse mu ndirimbo ye yise Jour de Joie. Ati umunsi byishimo indirimbo nkabagira ngo iwe ku mutima abiyemeje kurushinga uyu munsi aho muherereye hose maze mukomeze mugubwe neza.
Nous te mariés pratiquants.
Kofi Olomide mu ndirimbo ye Jour de Joie aho agira ati wowe nkumi yarushinze uyu munsi mu rugo rwawe tuguhaye inshingano zo gusigasira urukundo naho wowe musore warushinze tuguhaye inshingano zo kuba umwizerwa inyamibwa ubundi urugo rwanyu ruzaborwa bizera Imana reka rero tumushimire Kofi kubwiza n'amagiriye abarwubatse uyu munsi mu nkundire dusubire Burundi maze duhe ikaze kidumu mu ndirimbo yise Kirezi
Urakambuka abantu bose bagatamarirwa uko murembo kabisa kwenye umbiga iyo urenganye tugahura mu kayira k'ikirundi isosi ryanjye riyapfa kuvunika imana yarabitondeye ikubita n'ubwitonzi itosi n'umbiga unatifika natamani
Kidumu mu ndirimbo ye aherutse gusohora akaba yarayise Kirezi gahunda dusubukiye uyu munsi kabikomereje mu gihugu cy'u Rwanda azwikaze Gino Kizigenza mu ndirimbo ye aherutse gusohora yise Aye kizigenza mu ndirimbo ye yise Aye reka none tuve gato mu karere k'ibiyaga bigari maze tunyarukire mu gihugu cya Nigeria aho twakira abahanzi bakunzwe muri iyi minsi Kiss Daniel na Techno mu ndirimbo yabo bise Buka barakoze Kid Daniel na Techno tusurutsa mu ndirimbo ikunzwe cyane muri iyi minsi ikaba yitwa Buka. Mukomeze gusurukana na Radio Ijwi rya Amerika itangariza ibiganiro bya Yohani Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Gahunda ni dusuruke. Reka noneho twambuke inyanja maze twerekeze mu gihugu cya Haiti aho twakira Mano Beats mu ndirimbo ye yise Akuna. Mano Beats kudusurutsa mu ndirimbo ye yise Akuna. Mbibutse ko uyu musore akomoka mu gihugu cya Haiti. Reka Mano Beats yakirwe na P Square mu ndirimbo yabo bise Jae.
Yeah.
Tuwashimire P Square muri indirimbo yaba basore bise jae bivutse ko Pure na Paul aribo bagize itsinda rya P Square bakaba bari bamaze iminsi baritandukanyije muri iminsi ishize bakaba barongeye kwishyira hamwe bagasohora indirimbo ya Jae akaba ari nayo kandi itwerekeza ku musozi wadusurikiye uyu munsi ariko mbere y'uko dutandukana ndagira ngo mbararike mu kiganiro muri isanga cyo ku cyumweru aho Venise Nshimiyimana zabagize agasaro ka Buraga ndetse narusangira ijambo y'uwo munsi ntizabacike yari ibye done cyubahiro bashimira kuba mwitabiriye gahunda zisubikeyo uyu munsi kandi agira ati nawe ubutaha amahoro n'amahirwe bibane namwe mukomeze kugubwa neza no kumegerwa n'impera z'icyubahiro